so brav als Tinobas.
Jumbo, Jumbo Bwana, habari gani, zuri sana. Tuende, tucheze sote, Kiswahili ni lugha ya Afrika. Jumbo, Jumbo Bwana, habari gani, zuri sana. Tuende, tucheze sote, Kiswahili ni lugha ya Afrika. Jumbo Bwana, hey, hela, 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 hey, hela, hela, Jumbo Bwana, hey, hela, 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 hey, hela, hela, Jumbo Bwana, hey, hela, 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 Jumbo Bwana, hey, hela, 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 hela,
yetu,
hakuna matata. Jumbo Bwana, hey,
Jumbo,
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 Jumbo, Jumbo, Jumbo Bwana, hey, hela, 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 hey,
habari,
hela, hela, Jumbo Bwana, hey, hela, 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 hey, hela, hela, Jumbo Bwana, hey, hela, 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 hela.
Dum sedum, dukka dum sedum, dukka dum sedum, baruku dum.
Uya heyo, uya heyo, uya heyo, uya mama heyo, uya heyo, uya heyo, uya heyo, uya mama heyo, uya heyo, uya heyo, uya heyo.
Jumbo Bwana,
habari
gani, zuri sana.
Bwana,
tuende, tucheze sote, Kiswahili ni lugha ya Afrika.
Bwana,
Jumbo,
Jumbo
Bwana,
habari
gani, zuri sana.
Bwana,
tuende, tucheze sote, Kiswahili ni lugha ya Afrika.
Leo tumfurahi,
hakuna matata.
Regi babo kupa,
hakuna matata.
Bubu kanisani,
hakuna matata.
Hatucheze sote,
hakuna matata.
Listen to the rhythm,
hakuna matata.
Let us sing together,
hakuna matata.
Come and join our dancing,
hakuna matata.
What a celebration,
hakuna matata.
Hakuna matata,
hakuna matata.
Yelelele maima,
hakuna matata.
Ayelelelele,
hakuna matata.
Yelelele maima,
hakuna matata.
Hakuna matata,
hakuna matata.
Yelelele maima,
hakuna matata.
Yelelelele,
hakuna matata.
Yelelele maima,
hakuna matata. Matata.